labada dhinac oo fuliya arrimaha nabadda ee gobolka mudug labo in la qaado dhammaan jidgooyooyinka magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda shuruul la'aan ugu dambayn berrito saddex in la diyaariyo ciidan isku dhaf ah oo suga amniga gobolka mudug afar in baraha ay joogaan maleeshiyaadka ee magaalada gudaheeda ay banneeyaan laguna wareejiyo ciidanka xoogga dalka oo isku dhafka xoogga dalka Soomaaliya.